Marka la gaaro xilli roobaadka, waxaa inta badan goobaha ay biyaha fadhiistaan ka dhasha cudurro fara badan, kuwaas oo saameyn kala duwan ku yeesha guud ahaan bulshada, gaar ahaan dadka danta yar ee ku jira kaamamka ku yaalla duleedka magaalada. Marka laga hadlayo degmada Baydhabo, waxaa ku sugan barakacayaal fara badan, kuwaas oo iyaga iyo carruurtooda ay duruufo kala duwan ku haysata xerooyinka, maadaama ay deegaanadoodii uga soo barakaceen abaaro isdaba joog ah iyo dhibaatooyin kale, waxa ayna yihiin kuwa ugu nugul ee u saameeya cudurrada faafa. Dr. Cabdullaahi Aadan Xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyay cudurrada ka dhasha xilli roobaadka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waqtiyada roobka, cuduro badan oo arday dadka saameeya markii roobka kubada mayba kumada ahaa nambar kow aragday mayba kumada ahaa malaria mase duumada cudurkan lankasa nambar labana maybu ahaa hirgabka. Hirgabka nusiin maybu ahaa biyoogii wasagii iyo qashinkii walaan dhan aragday madad oo dadka ereed oo nadiif ahayn ya waraabeen hirgaba maday ku qaadeen. Cudurka saddexaadna maybu ahaa shaban biyoodka oo usiina sababan ah biyo wasag ee aragday hadii qof ku waraabo. Markan dhulkii may naqday dhul roobada naqda wasaqii walaay boqoloogii qashinkii walaay dhan iska darsamayaan ee la taadi oo biyoosha nadiif ahayn may naqdaan biyo aragday ulusan naqdaan oo aragday wal wasaq jir oo kale ah madan sadiid udur ka dhabaadan xilli roobaadka aragday maanaha bulshada saameyn ku dhadaa may buu malaariyada iyo hirgabkii iyo shaban biyoodka way bulshada ka badan saameeyo may buu aha iyalka nambar kow may ba aragday saameyn weyn ku dhadaa iyalka. Nambar labana mayba saameyn weyn ka weldhaday dadka waayelada. Nambar saddexna mayba saameyn ka weldhaday dadka uureyda balaanta arag uureyda masahayn aadhaloodka adad bulshada dadkan ka tabar daran ya saameyn ka weldhaday. Haa, hirgabka oo kale eedan faafe hal qof oo hirgaba ka dhay maylo ku yaaba oo ku gudaashay intii arag hadii meel dad badan mas bulshada ugu soo dhaagala ankiraan labaatii dhowr qof soddon intii si deer siyaalo ku yaaba oo hirgabka saas ka faaf shimin biyoodkan usiina saas oo kale faafe. Laakiin malaariyada aragday iyo ORS oo fog elinga unagi oo aragday fog bay maanaa aragday intii lanqas la waraabiyo waxyaabahaas aragday waxyaabahanka muhiimsan kale taala kumada.
Dhakhaatiirta ayaa inta badan ka diga in bulshada ka hortagto cudurrada faafa ee ka dhasha xilli roobaadka.